And no one will lie about because I don't spend a thing, I don't cause it.
What are you spending?
I want a bagalina.
Boka.
I want a bagalina.
Yes.
And no one will lie about because
I don't spend
a thing.
Champion and a genius.
I want a bagalina.
I didn't say Jim Swizzy. But that's why you want to
go. Kidongo, Kidongo, Utakala, Kidongo, Kidongo. Sidde kuilubalo, kuilubalo. Ne baby galo, baby galo. Guzidolo, guzidolo. Kuata ku baby galo, baby galo.
Amgwana gunyo manga sente weziri. Ama pensi kanyo manga majawe gali. Awane guwa manga situ wakati. Neshintu nchiri wakati.
Nalisa sude na yesi sobola sinalabako. Akiri fembi katwe wole. Yeah, baby twe lage. Oh my, me love the way you do it, girl, you know. You put my temperature rise, you know. Ya cool it down when it's so high, oh. Girl, you know, me want to show. Let me say, pa, pa, pa. On your guess, I'll be a sabala. Ta, ta, ta. On the beast, I'll be a sadaba. Cha, cha, cha. Oh, manga, shivala. Pa, pa, pa.
Uchidongo, uchidongo, utakala. Uchidongo, uchidongo, utikika. Uchidongo, uchidongo, bobola. Uchidongo, uchidongo.
Uchidongo, uchidongo,
utakala.
Uchidongo, uchidongo,
udegeda.
Uchidongo, uchidongo,
ubabola.
Uchidongo, uchidongo.
Yes, enondongo kira kira. Kuva kumachanze njagala zina zina. Laba beti wali kamkanye bina bina. Atolio mwiri ya kula kwa John Cena. Yes, mchidongo, evandongo, semadongo, kubongo. Mpaka dongo, mpaka gongo. We bad in a songo, gwe we never wrongo. Tuku wame tubasunda mataga bongo. Fefe, fefe, nena na uri wali. Fefe, fefe, ne tipu uri wali. Ona genius, best boy.
Wazi la ya wazi koze. Kado si bendi nga jinga tokoze. Awana wakala nina. Awana wakala wazi koze. Eno wabela ya wazi koze. Kado si bendi nga jinga tokoze. Awana wakala nina. Awana wakala wazi koze.
Mjidongo, mjidongo.
Takala.
Mjidongo, mjidongo.
Tikita.
Mjidongo, mjidongo.
Popula.
Mjidongo,
mjidongo. Yes,
Mjidongo, mjidongo.
Takala.
Mjidongo, mjidongo.
Udegida.
Mjidongo, mjidongo.
Upabala.
Mjidongo, mjidongo.
Eno wabela ya wazi koze. Kato si bendi nga jinga tokoze. Awana wakala nina. Awana wakala wazi koze. Eno wabela ya wazi koze. Kato si bendi nga jinga tokoze. Awana wakala nina. Awana wakala wazi koze.